Bantu bambi washimpa mulupa lwabo washimpa muli yama wabo
yama wabo alinoka
Bantu bambi washimpa mushuma vyao na ma connection makwata
bali bawe connected
lelo ne connection makwata ni mwevu lesa wambi
If you're a mundo de